Mr. C-R-G, yeah.
Praise out.
Everyone can produce.
Ni mankala nize fusa nangawai ni makukonda swa. Nikafuna kuhiva lako, waini mazipeza ni kukonde lako mwa.
Nangawai.com.
Nangawai.
Why
in my better soul?
Why in the cold soul?
In an unjust sea, ni mankala ni zifusa.
Why in the cold soul?
Why in the cold soul?
Sikuti nichikwela mami wavuta mtim. I think uliveona using. Every second niku missing. Niriri wasi niku using. Sometimes I go hard ni mavunduka. But still ni peseka niku fuluka. You my bestie, you my famu chamunuka. Kaya mweni ngasari le ukasunuka. Iwe sinifuna wina kanbele. I think dia niza indela kujele. Mami pwesa mumutima. Bweno kale nyari mumutima.
Nikafuna kuiva lako, waini mazipeza ni kukonde lako mo.
Nanga waini kukonde so.
Nanga
waini ni mavera so.
Waini mavera so.
Waini kukonde so.
Inena manja si ni ziva, ni mankala ni zifusa.
Waini kukonde so.
Nili na question nifuna nifunseko. Why sini mankala ngasi na kuposheko. Why ndiwe chiloto ni katini goneko. Kaleza e feeling sina mvelepo. Tika yambana nishi angala lesson. Diwe baby if happiness was a person. Nipase affection ni kupase attention. Nifuna answer pano ineni na question. Effort ni maona uma ikamo. All of into vivu te banjo ni ikamo. Ni mankala cheno seka ni kapishamo. Diwe good life palo iwe sishamo. Ni mankala nizifusa
nangawai ni makukonda swa. Nikafuna kuiva lako. Waini mazipeza ni kukonde lako mo.
Nangawai ni kukonda swa.
Why in my better soul?
Why in the cold soul?
In an unjust sea, ni mankala ni zifusa.
Why in the cold soul?
Why in the cold soul?
Remember where you got it from. Zscoop.com.
Everyone can produce, but not like D. Jones.